You are listening to WRIR-LP 97.3 FM, Richmond. My name is Dowdy. This is Ambiance Congo coming to you every other week from 3 until 5 p.m. 2 hours of Congolese music right here in the U.S. of A on WRIR, broadcast from Richmond, Virginia. And broadcast to WRIR is made possible in part by VCU Arts, a nationally ranked program featuring 16 visual design and performing arts departments and a campus in Qatar. arts.vcu.edu. And our website is www.wrir.org. Check out the Ambiance Congo post. You can follow the track list. You can follow us on Facebook. You can do anything you want. You can follow, check us out on the Vibes d'Afrique forum, and soon again on the Afrique Ambiance forum, which I understand is going to be back up again running soon. So those of you listening who are fans of that forum, you can get back on it pretty soon. All right. Excuse me for the little frog in my throat here. It's a beautiful day here in Richmond, Virginia. Absolutely gorgeous outside. Hope you've been shaking your hips to the music. Coming up next, we're going to hear another LP. This one from Johnny Bokelo. The LP called Foudroie depuis Kinshasa, or Blast from Kinshasa. We're going to hear the song off of this one called Na Baby.
Et voici l'infatigable Bokelo Isenge.
Na koka mwana koka mwao, na sali ninyo, ngai mwana ho. Osundola ngai na bana, obosa na mibeko, toyo kanaki. Na mokili balo baboye, kobomba kanda mabe, atako to bundi, atako to swani. Kobomba kanda mabe, atako to bundi, atako to swani. Oh, ngana lela lela mama, ngana lela lela chéri, ngana lela lela mama, ngana lela lela. Oh, ngana lela lela mama, ngana lela lela chéri, ngana lela lela mama. Lela lela
Moni o kende ye 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 O kanisa kata bana to pikeranga O kanisa kata biloko to somba na yo O ye baka bana ba mesana na mama Kai pe mo sala mingi mwaye ezalite Na mo kiri balo ba boye Kobomba kanda mabe Atako to bundi, atako to swani.
Oh, ngana lela lela mama, ngana lela lela chéri, ngana lela lela mama, ngana lela lela. Oh, ngana lela lela mama, ngana lela lela chéri, ngana lela lela mama, ngana lela lela.
Pangona bafwati Bosana masomoniye Songera ndako ya banana yo Na mokili balo baboye Atako to bundi Atako to swani Nyoso pamba Naweyo, naweyo ho Bimina kapia ho Dimanche toke ina kamikaze Toko mileni okangi bisaka ho Mama, 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 mama
lela lela chéri, nana lela lela mama, nana lela lela. Oh, nana lela lela mama, nana lela lela chéri, nana lela lela mama, nana lela lela.
Maloba otinelinga na mwa nzembo Na sepeli na yo kinzoto na pesi yo longonya Nima maloba ya mama na bana na yo Vrema na seki, ona seki na mino Ozali wanganga pe na zali wa yo Lelo kuvenga na miso ya bato pa feza bakolo banini te jwalanga papa Napena jire na miso ya bato kombo ya nzambe na kolinga tata ya bana nanga na kopesa fidelite o Oyoki sango ya mabe verifie Na wayona lingaka seyo Yo wana o lingaka nga papa Bongo basala kandenge nini libala Mwasina mopali tango nyoso koyo kanae Yo wana o lingakanga papa Bongo basala kandenge nini libala Mwasina mobali tango nyoso koyokana e
Bongo basala kandenge nini libala e Mwasina mobali tango nyoso koyokana e
Bongo basala kandenge nini libala Mwasina mobali tango nyoso koyokana e
Mwasi na mobali tango nyonso koyokana ye. Mwasi na mobali tango nyonso kokwenya ye.
Bongo bazalaka ndenge nini libala. Mwasi na mobali tango nyonso koyokana ye.
Mabala na Kinshasa basi basenga te bandeko. Mibali bako silika tina nini bandeko mama ye.
Bongo bazalaka ndenge nini libala. Mwasi na mobali tango nyonso koyokana ye. Bongo bazalaka ndenge nini libala. Mwasi na mobali tango nyonso koyokana ye.
Kanda lamba biloko mobali atanga nde misuni ye. Bongo bazalaka ndenge nini libala bandeko ye.
Bongo bazalaka ndenge nini libala. Mwasi na mobali tango nyonso koyokana ye.
Kanda lamba biloko mobali ali akosilika ye. Aliki nati ya mongwa ndenge nini po alinganga ye.
Bongo bazalaka ndenge nini libala. Mwasi na mobali tango nyonso koyokana ye.
Tango etana na lambati mobali akosilika ye. Aliki se amelati ya mpio po alala pongi.
Bongo bazalaka ndenge nini libala. Mwasi na mobali tango nyonso koyokana ye.
Bongo bazalaka ndenge nini libala. Na boma moto po ye asepela libala na biso.
Bongo bazalaka ndenge nini libala. Mwasi na mobali tango nyonso koyokana ye.
Mwasi na mobali tango nyonso kongwenya o. Mwasi na mobali tango nyonso ebongi basekaka ye.
Bongo bazalaka ndenge nini libala. Mwasi na mobali tango nyonso koyokana ye.
Thank you.
litango nyoto ekoswa na bandeko na sala nini po mobali nanga andimanga bandeko
bongo basala kanenge nini libala mwasi na mobali tango nyoso
Mami, Tu problème, petit problème. Tu commis un poto et commis un grand problème.
All right, that last track was Tu Pres de Toi from L'Imperbe Cuba from a cassette, Adieu Dr. Nico. Before that, from an album, an LP, Pepe Calais, along with Tabule Rochereau. Name of the album is Faux d'Artifice. We heard the song called Chiffon by request, and I'm sorry, I forgot who called to request that. I was busy messing around up here, and your name went out the window. I apologize, but I hope you enjoyed the song. Before that, Tabule Rochereau from the LP Rhythm Sumge. We heard the song called Balingaka Ndenge Nini, and we started off the set with Johnny Bokelo from the LP Foudroi Depuis Kinshasa. We heard the song called Na Baby here on the Motherland Influence. I mean, the Motherland Influence. That's coming up next in a half an hour, by the way, here on Ambiance Congo. My name is Dowdy. That part I did get right. And the Evergreen Cemetery in Richmond's East End is the resting place of over 5,000 African-Americans, including Maggie Walker and John Mitchell. Since 2008, a volunteer group has been meeting at the cemetery, 4100 East Richmond Road, almost every Saturday to clean up vegetation and clean and repair the markers. If you would like to pitch in, you can get started by contacting Virginia Roots at 757-332-4042 or visiting historiccemeteries.net. You can follow our track list at www.wrar.org or listen on the net there too. Tell your friends who are out of town. My name is Dowdy again, and I did get that right. And this is WRIR. Got that right, too. And coming up next, what are we going to hear next? Let's hear some Orchestra Cinza from another vinyl LP. This one on the Path Marconi EMI label. The name of the album is simply called Orchestra Cinza. We're going to hear a cut off of this one called, which one will we play? Let's play. I already got this one queued up. Mama Yurati Mi Leliwe. Thank you. All right, this next track I want to dedicate to my good friends listening in Rotterdam. Here is Yamaima from Tamawa.
Voka, bandeko baboliko, vokiangoa.
Yamina mama nga linga kayo. Yamina sheringa na kumbala yo. Bolingo yanga na yo mama. Na kosala nyo sopo sala wanga. Yamina, soki olingi loko loba na ngai, soki bakami nyo pe kobanga te, olingo yanga na yo abama, na kosala nyonso kosala wanga.
Paris, c'est là où je veux rester. Selebendete ezali sembolingo ya Nzambe Awa yozali komoya ngai yosili yokanisi Omokili oyo etondi passage okoya kosala bolingo ya masuwa bolingo ya masuwa ezanga ka assurance soki masuwa masemi motona ya yenzela okotikala kotelengana na libongo Okolukanze na okokende oye bakate awazonali koboya nga yosili yokanisi
Ongai na mituni nalingi neba Omijine ya biso bato oyo yanse Ongai na mituni nalingi neba Omijine ya biso bato oyo yanse Ongai na mituni, nalingi neba, Omijine ya biso bato oyo yanse. Ongai na mituni, nalingi neba, Omijine ya biso bato oyo yanse.
bolingo moninga yuma
na retirero
esalinga soni na retire bolingo
yo chérie
ala kisela bolingo moninga yuma
na retirero
esalinga soni na retire bolingo
okanisi na koya mama
na koya lisusute
okanisi na koya chérie
na koya lisusute
soki moninga ra chérie
panga
Kamatanga lokola na kufa bakunda na kintuka
Brazos
Soki omoninga oho timboe Kamatanga lokola na kufa bakunda na kintuka Susi mpona bana, bana na biso mibale Susi mpona bana, oh frui ya biso mibale Oh bano yo, bangonde mapasa Oh, oh, oh bano yo, se kwa vita Oh, oh, oh Bano yo, ye mama o, esi swati Yo chérie
Nara kisi yon bolingo, moninga yuma
Na retire ro
Esa linga yisoni, na retire bolingo
Yo sawahe
Nara kisi yon bolingo, moninga yuma
Na retire ro
Esa linga yisoni, na retire bolingo
Oka nisi na koya mama
Na koya lisusute
Oka nisi na koya chérie yo
Na koya lisusute
Moninga chéri Kamatanga lokola na kufa bakunda na kintuka Soki omoninga oro timboe Kamatanga lokola na kufa bakunda na makala Susi mpona bana, bana na biso mibale Susi mpona bana, oh frui ya biso mibale Oh bano yo, bangonde mapasa oh, oh bano yo C'est quoi vita oh oh bano yo ye mama oh ainsi soit il yo chérie
na la question bolingo moninga yuma
na retirero
esa linga soni na retire bolingo
yo chérie
na la question bolingo moninga yuma
na retirero
esa linga soni na retire bolingo
okanisi na koya mama
na koya ni susute
okanisi na wanze Chérie,
na koya lisusute
Soki omoninga oho chéri Kamatanga lokola na kufa bakunda na kintuka Soki omoninga oho timboe Kamatanga lokola na kufa bakunda na makala Susi mpona bana, bana na biso mibale Susi mpona bana, oh frui ya biso mibale Oh bano yo Bangonde mapasa oh oh, oh oh bano yo c'est quoi vita oh oh bano yo ye mama ro ainsi soit-il yo chérie
na la question bolingo moninga yuma
na retirero
esa linga isoni na retire bolingo
yo chérie
na la question bolingo moninga yuma
Retirego
Esa linga y soni la retire bolingo
Oka nisi na koya mama
Na koya lisusute
Oka nisi na wanse o sherie
Na koya lisusute
Oh, sherie no bad boy
Mapasa, ma Mapasa, ma Mapasa, ma Mapasa
All right, that last track is, I want to dedicate that to my friend Paul Mwamba right here in town, who actually called in. I haven't heard from him in a long time. Nice to hear from you again, Paul. That last cut was called Na Retire Bolingo from Guashin Timbo from an album called Mboyo Salangai Nini. Going to enter the program with a cut from Emenea and Victoria Leeson. It's from a CD of songs by King Kester Emenea and also songs by Bozi Boziana on the Ngo Yartu label. We're going to hear a cut called Zwaka Jo. And see you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence.
Sika hiyombongo hiyonde mokonzi ya msingo lako wila yona bana lako wila yona bankolo yoto kumelaka
mabala yeko kumwa mafami yeko panzana nabi ya neloyo togo suka wapie
mwakili ya nzambe tonda makambo Liana mo kilikaka tembe na tembe Kolata na kilikaka oti ya mbamba Luko bimre ne kenge Zwa jeto vansé
Anate kitaka diye so mbambani Bise ko fe bisi laka Okana le di hito e okana Chela osalia sasya te na mbanda Ika to luka basa ire pa ita bamba
Oh, man. Kumba.
Elle a connu une amabobona.